sure. The fight for boy boy, long side, young Tero. Mona to Molly, count is a days, count is a days, count is a days, but the tuni corner way way, count is a days, count is a days, count is a days, but the tuni corner way way, count is a days, count is a days, count is a days, but the tuni corner way way, count is a days, count is a days, count is a days, but the tuni corner way way. Fanya nini bado tuniko na wewe. Unavoringa kuna wengi wanapinga. Jana nao city girl niko nawe. Baby girl for your lover never cheat. Umeniweza na kufeel my babe. Ndani ya moyo wako basi nipe love. Nitulie nawe city my lover. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tuniko na wewe. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tuniko na wewe. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tuniko na wewe.
Bado tu niko na wewe, siwezi kukutupa baby, wendo mwenyewe. Sitaki ukae mbali nami wendo my baby. Shepu yako moto kanivuta kule kule. Sio wa zamani yani fundi mule mule. Kwangu ndakutaka kama maji ni kulinde. Mtemi na kuitaji baby njoo tu mwenyewe. Moli nimekam kukimbia tu my baby. Safi mwili wako kweli baby wapendeza. Vile unang'aa kiwa lai na kupenda. Sifa za kupoa kwangu mi siwezi lenga. Moli nimekam kukimbia tu my baby.
Count is a days, count is a days, count is a days, bado tu niko na wewe. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tu niko na wewe. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tu niko na wewe. Count is a days, count is a days, count is a days, bado tu niko na wewe.
Count is a days, bado tu niko na wewe. Uendapo natamani niwe nawe. Kila kitu my girl tugawane. Uwe wangu suti girl wa karibu. Pendo lako maisha ni nilipate. Aushini baby girl niwe nawe. Kwa mwingine my girl we kisiwi. Kwa ishara baby girl ni kupate. Love yako my dear ya nitosha. Kwa mwingine sweet girl sitapenda. Kima pesi kwa komi nishapona. Timista my girl nimepona.
Count